JunkieSupplier.com.
Ra! Junkie Supplier. Supplier, eh.
When it brings a chin that's inside you. It is our chessy, shout it out. It's our chessy, shout it out. It's our rookie. It's our chessy. Watafute wa socheza chema bao.
Naogopa. Naogopa. Misi mirusi wana kupiga kio. Misi makofi basi piga kio. Wana kuwe makofi. Makofi.
Watoto tume kona. Telephone call. Bado. Kipira. Sikia.
Oyo.
Nipe.
Mateso ya Messi, we mama yore. Shida mateso ya Messi. Bora nirudi nyumbani kwa mama kijiji. Eti nimekuwa asiboi ya baki. Nimekuwa yaladi masiki.
Wote, usijifanye unanijua. We wakati unanisikia.
Usijifanye unanijua. We wakati unanisikia. Nichukuse unichambue. Usipende ya kuambiwa. We mala utasikia eh. Mala kofi utasikia oh. Mala flebi utasikia ah. Dura maya. Unisha waifuni uni. Au kunishuni. Unisha waifuni uni. Au
panya. Wanajera.
Watch out!
lakini salama. Oya we, oya we, oya we. Maria si auchezi, shauri yako, si auluki, shauri yako, si auchezi, si auluki. Utafute ya socheza shauri. Shike nione, shike kidogo, shike, shike. Nipe tena, wenipe siyaona. Nipe tena, chitoto siyaona. Nipe tena, wasugurie. Bado. Oyo, 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 oyo. Wesi mbawa kwa ware wa soni juu andio mie. Simba wa Morogoro ndio mie. Kwa ware wa soni juu andio mie. We nimependa Makata, nimependa na Dodoma, nimeikia mpaka Mwanza, nimependa Dar es Salaam. We Simba wa Morogoro ndio mie. Kwa ware wa soni juu andio mie. Wanakwana sikia joto, mama joto, tena joto, wauri joto, wauri atisiki joto. Daleki unafuwa shatio. Salari. Eti, meisha jemenini, dalani nikituge. Meisha jemenini, wana kuni kituge. Kona pesa ni na wasani kona gari wana kumba nyumba ya kifahari wao ni mtanio na vipi mi wana kumtanio na vipi we Simba wa Morogoro ndio mie kwa wale wa soni juu ndio mie
wanangu kuna mtoso wa chika hapa. Kuna mtu hajai kuacha au kuachika? Tushawai kuacha na tushaachika usiye. Sindie? Mama Sani.
Oh, oh mapenzi, wanangu mapenzi, usisikie mapenzi. Mapenzi yanauma viva. Kipila mapenzi. Mapenzi yanauma viva. Kumrudia
wote
wedi ya exi nimekusa
wauri
nataka ninywe nile dalari ninywe nile eti nataka ninywe nile dalari nataka nile buwana nataka ninywe nile
ayoki nasikiliza mdudo swazi
kwanza nikile wana katanyo wana katanyo wahudi chapianto. Yanto,
virusi kidogo. Waiti wali wala.
Nataka ninywe nile. Nataka ninywe nile. We makasia nile, na chula maji nile, we damchapu nile,
Mama Sony, they wanna catch on you. Wanna catch on you. Yeah, man, it's a gato. 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 I had to rebuild the only. Keep up for you. Oh, Maneno, Maneno. Mimi, Maneno, Maneno. Who is it? I'm a president for me. Aha, we could go back and miss it, Lamake. I was about to be a pinsy. We could go back and miss you and see. Was about to be a pinsy. It's in the name of the tailor.
Hey, so I didn't know, ma. Put in the IXE. And so do I. Mtoto wa mama Lelati, unyama ni mwingi sana. Unyama mwanangu, nikwambie kwamba tuko na jina moja. Tuko na jina moja media.
Chunksupplier.com.